booliska gobolka Benue dalka Nigeria ayaa V O A da u sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan afduubka ardayda caafimaadka, iyadoo bilaabay howlgal ay ku doonayaan inay ku soo furtaan ardaydaasi. Howlgalkan oo loo xilsaaray koox khubaro ah oo ka tirsan booliska Nigeria ayaa ilaa iyo haatan wax natiijo ah laga sheegin. 20 arday oo ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri iyo dhakhtar caafimaad oo la socday ayaa lagu afduubtay gobolka Benue iyaga oo ku sii jeeday shir ka dhici lahaa gobolka Enugu ee bariga Nigeria. Alede Suese Catherine oo ah afhayeenka booliska gobolka Benue ayaa khadka telefoonka ugu warantay V O A.
The team has moved, but I've not heard from them. Investigation of kidnap is classified.
Kooxda booliisku way bilaabeen howlgalka, laakiinse wax war weli lagama soo saarin. Baaritaanka afduubku waa arrin qarsoodi ah. Faahfaahin lama bixiyo ilaa guul laga gaaro. Weli wax war ah ma hayno.
Afduubka ardaydan ayaa horseeday cambaareyn ballaaran oo ku saabsan amni darrada ka jirta dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, halkaasi oo madaxdu ay sannado badan la daalaa dhacayeen inay xakameeyaan rabshadaha ay wadaan kooxaha hubaysan. Dhammaadkii toddobaadkan, booliska Nigeria ayaa amray in diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwa aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo kooxo khubaro ah oo ka tirsan booliska loo adeegsado howlgalka lagu raadinayo ardayda caafimaadka. Ururka ardayda caafimaadka ee Nigeria ee magaciisa loo soo gaabiyo NIMSA ayaa sheegay in afduubayaashu iyagoo adeegsanaya telefoonada ardayda la afduubtay ay dalbadeen lacag dhan $1,304 si ay u sii daayaan dhammaan ardayda. Ururku waxa uu ku boorinayaa madaxda in ay ardayda si nabadgelyo ah u soo furtaan. Madaxweynaha ama guddoomiyaha ururka NIMSA, Moses Onubaya, ayaa sheegay in ardayda Nigeria ay ku hanjabayaan in ay dibadbaxayaan haddii aan saaxiibadooda si degdeg ah loo sii daynin.
Jawaabta kaliya aan helayno waa inaan istajino. Hay-adaha amniga ayaa arrinta ku jira. Wicitaanna ayaa ka imanaya lambarada telefoonada saaxiibadeenna la afduubay. Ardaydu way kaafsan yihiin. Waxaan isku dayaynaa inaan raacno tilmaamaha amniga, laakiin ma huba waxa dhici kara wakhti kasta.
Sida ay sheegtay xarunta dimuqraadiyadda iyo horumarinta ee galbeedka Afrika, Nigeria waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo afduub sanadkii 2023, taasoo u dhigan 80% kiisaska guud ee afduubka ka dhaca galbeedka Afrika, waana tiradii ugu badneyd ee 5 sano ee ugu dambeysay la arko. Falanqeeyayaasha amniga ayaa sheegaya in dhibaatada dhaqaale ee ba'an ee ka jirta Nigeria ay dadka badankooda ku kalifayso dhinaca dambiyada iyo afduubka si lacag mudax furasho ah loo helo. Madaxda Nigeria ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca amniga. Dhanka kale, qoysaska dhibanayaasha amaba ardayda la afduubtay ayaa rajaynaya in eheladooda loo soo celiyo iyaga oo nabad ah.